VOA. Gabasa kenya namatati se na Kenyan halela shorke suta university garisa rati gege same wagato kofa boria de teolti barada brehid aton al-shabab mora university cha keset kanneni rejiresi sani baratota tan namota ibato kof afurtami saddeta jesan. Gabasa Muhammad Yusuf Nairobi ra erge jalan ni tudes.
Ebila lama barakuma lama afkudashan hit aton na furkan al-shabab university garisa kan Kenya kaba baha kesa halelan. Umriin saa digdambi lama kante Steve Mwangi achiture. Namo takabrosa di walin mea ufata kesa ka atan kesa okotan.
We headed from at around 7 in the morning to 6 that in the afternoon.
Ganama saa torbak abe hangat ya kesa saa jaaf wala kat achi kesa okonne. Gareen barar saa hangat ufuti jachukot. Iddo sana namba ajet e yanne namo taafi kanneen anawalin jiratan lama yero ajesan. Anatu tana jade nega ture charromen hafe jade ra. Muangin amma university kesen jiratu. Ala de debye baratamale halella ambirayod ufe jade sodata. Hidatun nal shababa kajet anitti warani Kenya dula Somalia kesati gage su haloba ujecha university garrisa kana halelan. Hidatun nikun yot ikkate saati kut alamaf university sana kesatu rudan namota ibatokof afurtami saddet ajjesani heddu madesan. Humnootin nageenya kan Kenya tarkaanfi fudhachuuf hedduu duubatti harkifatan ka jedhu qeeqa jabaatu dhiyaataa ture. Sabaahimaan naannoo akka gabaasanitti mooraa yuunivarsitii sana dhaqqabuudhaaf yoo xiqqaate sa'aatii 7 fudhate. Ministeerri hajaa biyya keessaa Muwaandaa Joo Kaabiyoo'eef akka ibsanitti hanqinni kun akka ture ibsameera. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti haleellaa walfakkaataan dabalamuuf carraan jira. Kanaafis loltootatu barbaachisaa jedhu. Haleellaa lubbuu hedduu galaafate kan yuunivarsitii gaarisaa yookiin waaltaa daldala Nairobi Westgate Mall jedhamu irratti bara 2013 haleellaa gaggeeffame Al-Shabaabiif olola guddaa ta'e. Walakkeessaa bara 2015 kaase Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessa hammeesseera. Nairobi keessa kan maddeeffate hayyuun waa'ee nageenyaa Andrew Franklin akka jedhanitti
missing out on the big picture, which is that Al-Shabaab.
Kayo Al-Shabaab kadaganne qabna qiyyaafanni bara 2016 qabu sagantaa filannoo Somaaliyaa kan bara 2016 karoorfame duubatti deebisuudha. Kunis mootummaan Somaaliyaa ammayyuu filannoo gaggeessuuf akka hin dandeenye agarsiisuufi jedhan. Erga haleellaa yuunivarsitii gaarisaa sana as Keeniyaan haleellaa guddaan ishee mudate hin jiru. Garuu sodaan akkuma jirutti jira. Hayyoonni nageenya akka jedhanitti dhaabbatoonni nageenya kan Afrikaa walii wajjin hojjechuudhaan gareelee hidhatan ittisuufi yaada leellistummaa faca'ee jiruun kan uummanni akka yaada ofii irratti cichuu godhu san dhaabsisuu danda'u qabu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.